kwimizamo yam noko maze ufezeke phupha lam. Sekulithuba ndithatha izikhali ndibheke empini ndikulwela. Uwabonile amaqhwa endiqengqa suke ndalintshontsho kukhetsha. Awuye mazi ke awuzelanga lo mlambo, maze ndakulala kubuye kube lelo lixa lokusula intongo mandivuke nethongo. Elingumnqanza gelona zinzingo zokubilisa nokubimbiliza umrharha mhlandi canda lamathafa. Ndakuwa lemiwonyo ndakubakho iyakuba ngutshotsho, kulwencadi maze nifunde zotsho. Xa sibe kwelo liga umlambo siyakube sesiwelile, nakanye ke ndoza kuthi izixhobo nizirhuxise, imicakatho niyishenxise. Olusiba luyinkabi ekwazi ukuphuncuka edyokhweni selibotshiwe. Amabibi ke ndiyakwafanisa necingo lamasini, olusiba yinkabi iza kufika ityhoboze kwaye igqoboze. Bavakele emkhathini ngelithi asoze, ngamandla kamdali ayikhomandi lo mazwi mawarhoxe, nakanye ukuba aphinde atsholoze. Livakele lokuba kukho ababotshelwe amanqininyathi ezantsi kwezagade, mawethu nani ze ningaxhali. Olusiba yinkabi lumela nasiphina isikhali, anothi shwele idudula nje ayizongile ngabi.